Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 sagantaa satellite Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorra satellite Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tam jirtu keessummeessituun keessan arraantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti geggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu olaantummaa seeraa kabachiisu uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasoo Daamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi afeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Konferansiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferansiin kun dhimmoota nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasoo Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasoon akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jiran.
Konferansii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan eeguudhaan misooma hundaa'u maaskiin doomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsi jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota fincaaniitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhateedha waltajjiin kun. Keessattuu haala shira jiidhumsaa humnoonni fincaanii gaggeessan. Qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan jijjiirama akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaanii fi itti fayyadama misooma uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaa fi jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii itti fufuu kaayyoo godhatee kan jalqabameedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti geggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jedhan obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa shan eegumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa o deeggaruuf jiraatan isaan deeggaruuf jiraachuu danda'a. Kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabame uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa jiranii miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya simpili. Akka yaada keenyaatti waliigalaa hojjechuu qabna dhufu waltajjii qabnaa akka dhaabbata Oromootti waltajjii sanarratti waliigalaa akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliin sanarratti wanti waliigallu immoo hojiirra ooluu qaba hojiitti kamuu qaba.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenya gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Walgorfatee walii wajjin taa'ee hamaa ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haasofnee yoo murre malee warreebnee waliinii walajjeebnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasoo Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadhaa jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofa odoo hin ta'in kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tarkaanfachiisuu hin danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaadu fi tartaanfachii suudhaanii fi uummata wajjin guddina walii galmeessisuu hin danda'amu. Kana malees aggaan yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu. Fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa jirutti nageenya uummata keenyaatiif nageenya naannoo keenyaatiif guddina biyya keenyaatiif. Qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf ibsaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jiran obbo Almaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen Itoophiyaa keessa jibbiinsaaf hookkara kaasan namoota Itoophiyaa yookaan daayaasporaa keessa hangi tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi torban darbe ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaa'aaf nageenya keessa taa'anii as Itoophiyaa keessatti jibbiinsaaf hookkara kaasuu jedhu ambaasaaddar Maayik Reenar. Gabaasa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Itoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteets ifagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uuman Yuunaayitid Isteets hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Maayik Reenar gumii hakiimota Itoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagaleef yaada lammiiwwan Itoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reenar carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itoophiyaa irratti jibbaaf jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan. Seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa ka jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeessee kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reenar. Ameerikaan garuu hammuma sana bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru anajala kan amanu injurujedan. Yadi diplomatin Amerika kun, Dr. Abiy Ahmed, torbandar begafa witata, parlama avka dubbata walin kawal simatu fakata.
Betul ya, ini alamnya. Amarinya, Rominya, Tigrinya, Wim Hagarinya, Kompa Minnagaru.
Adunya bekada dar kajiran afan Amara, afan Oromo, afan Tigreyo kan afan Nenbiye Tink Abdukan Nembro Kadubatan, Rehedun Sani, Passport Ethiopia kan Nenin Kamne, Sofa Yokan Fote Ratani, Ummata Madabir Ratayen Kai kan Nenjedan. Konkolata babbareda kesatani ummata lafo demu yokan kan autobusin demu fille mallaqa kennu daben kai ajjesi gota jedan kan oduwafu masani umani gange tu dale kan nenjedan wansilata u himmalle gabasu jedan gamtokko isanif budden gama youtubein kana gochu ba nangalin argatan ummani kenyammo garalafessa afani san dubbatan kabiye kesa wantef Isan amanu kanaf wal nyachi sujetan Dr. Abiy. Umman Ethiopia kalbiti wa hubannu nuken na mejira. Dugafi ara addabasuf hubannon ilalun jiratanan heddunu rakki sujetan. De Davis ne hayan akku majurutti soba akka dugati futachu hatif nujetani. Namote nyumman sani himbekamne lallaba soba dula gange tutalejul. Lammi wan Ethiopia kulkullefachuf ga umsahak aban nujetani. Kanem biya alake sajiran kan ilalen Dr. Abiy enna dubbatan
nanta Baurupa na ba America honachu yen miskin hiz yen daz boshet yemtabban nalbat innat abbat yallat
isin worri America fa Europa ke sate sani ummata miskin ummata hiyesa soban kawalnya chiftan abba fa dakannen qabdan obboleti obbolesa ka qabdan tarimmo ijolle ka qabdan an astaye Achitti karattin sin towaddu waanin qabneefi waaqni dhugaa murtii sin irratti kennuu jedhan. Namoonni afaan Itoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'anii fi summii facaasan meeq akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiy warra akkasii waaqayyoo sin irratti murtii haa kennu lammiiwwan Itoophiyaa garuu badii irraa baranne haa deebinu jedhaniiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuu isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa ka madde ta'u wanni beekamu hin jiru jedha Iskindir Firew Finfinneerraa.
Gosti Sidaama gaaffii bulchiinsa naannoo gaafachuu kan ilaaleen adeemsa seeraa barbaachisu xumurree murteeffannoo uummataa yeroo eegaa jirrutti boordiin filannoo sochiin gochaa jiru kan seeraa mitii jechuudhaan bulchiinsi godina Sidaamaaf kan magaalaa hawaasaa mormii dhageessisanii jiru. Gabaasa kana Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaa irraa ergee sooraa dhiyeessa.
Bulchiinsaa fi paartileen uummata Sidaamaallee akka seerii afurtameessoo hojii irra ooluuf gaafachuu jiran seerii afurtameessoo afurtame torbeessoon kunniin akka naannoo ofii qabaachuu dandeettu uummatni naannoo ofii qabaachuu danda'u akka barreessan paartilee uummata Sidaamaa obbo Tageenyi Waldee argaa jeteessatatti himatti yaada naannoo ofii qabaachuu tana bulchiinsi mana mariillee mirkaneesseef murtiin suniin bulchiinsi naannoo kibbaallee itti dabarte. Bulchiinsi illee yaayyuu mirkaneesseef jedha bulchiinsi naannoo kibbaalleen dubbitan mureetiin akka murtiin tun kennamtuu fi boordii filannootti ergee jedha boordiin filannoo ammoo akka obbo Tageenyi jalatti keessuma gaazexeessotaatti himetti waan sila ganni tokko keessatti fixuu malan hin findheef tanumaafuyyuu paartii maqaa uummata Sidaamaalleen jaaramteetiin jirtuun akka guyyaa shan keessatti dubbiin dhumattuuf gaafate.
እኛም በስዳማ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ያለን ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝባችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የማያለያየን የጋራችን እና የሁላችንም ጥያቄ እንደሆነ
ኑም ፓርቲሌን ሴራ ናኖ ስዳማ ከሶጀቹ ጅሩ ጋፍ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርግ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርገሩ ኑም ባፍቱ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ቆኝሱን አሞ ህንታቱ ኑ ወሊን ጅራጀረ እንቀብሶፍና ፍለጀደ ጋፊን ቱንኒ ጋፊ ሴራ ማሌ ጋፊ ከዳቲ ummati kun inni seerumaan naannoo ta'uu gaafata malee akka kadhaatti hin gaafanne tanaafuu gaafiin tun gaafii seeraati jedha. Akka itti gaafatamaan kun jedhatti boordiin filannooleen koriinni hoteelii giyoon keessa taa'uu jiru tanirratti mari'achuuf taa'uu jiru seer malee.
ጊዮን ላይ እየተደረገ ያለውን ህገወጥ ስብሰባ በአስቸኳይ እንዲያቆም
ኮርጌ ጎኒታው ጅራን ካናለ ሴርማሌ አካሪቲን ዳባን ጋፋና ጀድ አክጀችት ጋፋተማ ካናቲ ኦጌዩቲ ዩኒቨርሲቲ ፊፓርቲ ለንሲያሳ ምር ጉማት ሲዳማ ረቲ ሙርቲ ከኑል እንደንዳኒ ጀድ ቶልቻኒ ጀናንቱን እንዱቢ ሴራ ታጎስቶኮ ካን ጋ ሲያሳ ጎስቶኮ ኩፊ ትዱፋኒ ጀዳ ተማለላ ኮቦተ ገንጀለቲ ቡልቺን ሲናኖ ክባለ እንዱቢ ኡማት ሲዳማ ናንኖታው ጋፋት ካና ፋኑም ደሜ አኩምት ጋፋተመት ካናኔ ሴራን ጉቱ ፊ ማለጀደ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አይብይ አይመድለ ዮዮታን ዋናኖ ሲዳማ ኡፊ ጋፈቹ ረት ዮካናሞ ናኖን ኡፊ አባቹ ረት ቦርዲ ፍላኖት ኢፊ ወሪ ዱቢን ቱላሉ ጅርቱ ጆፍቲ ዱቢ ታንጃቤሴ ቆራቹ ጅረ ዱቢ ምርካኖፍቱ አሚል ምርካኖፍቴን ሳኒቲ ዴቢና አጋሲተሞ ታንዲዳኒ ቴን ሴር ጫብሳኒ ዴማኒ ጀናኒ ሴር ጫብሱ ነመትን ዲፍኑ የቹን ፓርላማት ዱባታ
ጎዲን ሐረርጌ ልጣት ነሞኒ መቃደብ ልሱማ ኦሮሞ ፊያሊ ፈንቆልቸናኖ አማራ ወሊን ሂዳታ ቀቡ ጀደሙን ሂዳማ ከጅራን ዱበታሜራ አንጋዋን ጎዲን ቻገመሳኒን ነሞታ የካን ሸከመንቱ ሂዳማን መለ ዳባ ሲያሳ ሁርዶፉ ሳኒቲፍ ካን ሂዳማ ሂንጅሩ ጀዱ ሙክታር ጀማል ቱገባስ
ጎዲን ሐረርጌ ሊጣ አናሌ ገረገራ ከሰቲ ነሞኒ መቃ አደብ ልሱማ ኦሮሞቲን ሂዳማቲኒን ጅረጀቹ ዳንኮመተን ነምኒ ኦቦ ሐሽም ጀደሙ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ዲሄነከነ ኢሳኒስ ቶሃና ጀለ ኦለኒ ኦሶ ሂዳጅረን ሃቲ ወራሳኒ ኛተሳኒ ፊዱ ዱፍናኒን ሃደ ወራሳኒ ሂዱ ዳን አከሳን ገዲሰን ሃቲ ወራሳኒ ማነ ሙርቲ ትሊ ሃንጋማ አከሂን ዲያቲኒስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ሂማኒ ጅሩ
አተልወቲ ወጋን ዳን ንመጋሸኔ ጀውነ ከሰዓቱ ፈፈለሽ ወዲን ከሰዓቱ ረ ቃምኑ ወቱማዳ ይዳጅራ ምን ይዳጅ ጉተማ ጅራማን ደነ ጆለም በቀረ ይርዲ አና ምቱ በቀመት እዱ ብራጅር ለፈንዴ ነፈሰ ወደና ይራ ኢሰቀለሽ ዋንቻላ ዲን ወዲ ማጅራ ይሮማን ተናፈና ስዳ ይሮ ተቆታ ኒ ጂነ ፍራ ጥቆላ ተንገይሰቲ ኦሮማን መቃዳ ኦሮሞቴ ኦሮሞ ይዳጅራ
ማሊ ሰበብኒ ረቆፊ ሂዳን አመነት ማጅርቱ ኩኒ እቲንከይ ማልቱ ቱሬቲ በከነ ኦሶ ወንቲ አከሲነ ገሊንዱረ ማል ራ
ቱሬ አጉድራ ከኝገይሰ ማ ወኒ ተኩሌን ቱሬ ወኒ ከኝ ጅንጅሩ ሰበብኒ ጉበራ ናኖ አማራቲ ቪ ወበዘቶ ሙድማ ረቲቶ የከነ ኸልሞ ወልከሲ ሰሚና ናኖ ረቲኑ ገዲዲ ሰማለ ወኒ ተከና ናኖ ከኝቱ ሁንታለ ወኒ ተንጅሩ ወጀማ ይሉ ማረው ተረታ ጋር መካሸኔ ጃሙን አማንደረ ነሞኒ ደማጅራ ይቱ
ነማገሚቱ ደሜ ሀጋት በይቱት
ጉያንጉ ይቱ ነሞኒ አከሰና ጅራሚ ዳንስ በቀደዱን በቀደጅራ ነሞኒ ባንገሩ አጋማን ተናንጅሩ ከሰና ጅሩ መለይቱ አከሰ ተበለቱ ቄሩ ባይ አማንደነ ሳይዳ ይሩ ወዲጋ ገረነ ወዲጋ ለማዶ ደማንደነ ሳይዳ ይሩ
ነምኒ ገማብራ መቃን ሳኒ አከሂን ዳሃምኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ጋፈታን አሞ አከጀዳኒቲ ነሞኒ ሄዱን ሂዳ ሶዳ በቀተኔቲኒ ናንቸራ ደፈኒ ጅሩ
የርጋ የቆምት ገራ ካባቲ ከይራ ካቴ ጋ ካቴ ከናጅ ወልከፍቲቴ ለሞ ተረቲ ቱሉኒ ፊ ዋጅራሌ ከኘ ቁፉን ሚሴሶ ተከኘ ሂዱን አናሌ ገሪገሪ ከይሰቲሞ ከይሳቡ ባይናን ሂዱን ሳሙን ከበኘሌ ጀላታ ሙዳፊ መነተከተውን እክፉ ፈኝቱ ከይሳቡ አናሌ ገራ ኩዳኒ ከይሰቲቱ
ዋን አማ ሰበበ ኤገለ ኢቲን ዱቢን ኩኒ ዱፈጀተንካን ረኮ ገራ ካባት ዮካን ሞናኖ አማራቲ ኡማ ሜካናን ወኒ ወሊት ሂዳ ተቀቡ ማልቱ ጅራ ቱሬ ባ ኦሮሚያር ዮካናሞ ዋጅራ ከሰን ጩፋማ ጅሩፊ ነሞታ ሂዳ ማኒ አከነመ ሲያሳው ገኑ ተኮቲ ማልቲ እንጠልተን ማሉ በተን
ድሩማኑ ሰበቡ ሰበው ገዱ ጀብሌን ረጀቲጃ ድሩማኑ ገርቲ አካታ አይት ተርካምፒ ፉደተን ወረው ጉረሜታ አውቱ ተውወተን ከናን ዲ ተርካምፒ ከነ ፉደቴ እንጂ ፈኖሌን አስገየ ኩን እንጂ ፈኖሌን ማን ኦሮሞቲ ይገጆሌ ኦሮሞቲ ነስገየ አከሚት ዋን ከነ ደንደ መጪ አከሚት ነገኒ ቢየ ከና ጉሄ ሐዋዜ ቁንደጋ ቦበይ ገሉትን ተሐረት ከነጀቱ ቀምጡ ተለይሳ ሳዳፊ አባ ኦሮሞት ከቡሃቱሬ ከቡቃቱሬ ከጉዳናቱሬ ቢያላቲ ቢያኦላቲ ባረከዱማቱሬ ሰ አራ ተምቦ ሞቱማን ከአንጎር ትሩከይ አራ ጆ በላ ታበት ተለቴዲ ሳቲ ኦሮሞት ከቦቹ ታጅ ማን ኦሮሞት ከተከታሙቴ አቤኝ ኦሮሞት ከታሙቴ ቻይታሙቴ ዋን ባዬ ነማጃጅ የሮኩ ገርተ የሮ ስለአከ ኦሮሞት ለቢሮ ማልታ ነራ ረኮንኩ ነጭ ተለቴጅ akamit duwan kana tidda ma cizde dunya fi umman kenya kun nagani to kay galu da jarati kode tla kadabat kenna mu kabu kenna ture amma kan rat la wani no jettu kabu isa sana ture ni to sun akana anta yo so jini mo falla sanati kan ifrat ya garre ni to tigira ni to amma anale toko rakon haman kan rakai sati de maji ba amma kan hawasin den dolen kairo len baka taji to kan warana jarte makalafi mu gidani na makosi da jira kan mana tam sajiran kan nama shi sajiran kan nama le akabu shi da ta kaje waye da kare ba jiran yake ta faka jiran kan nan ba kaje halan rako gudan ka kai ki jiro oda butu mana oda butu bibi magala fate sa da ti tu kallan ma famo nanno cha argel ka kai ta nanno hawun kinati sunis rako hamada su ke ti de ma jira boke da ta kaso mai tura
wajiri addabil summa oromo baha oromia wanti ta'ati ni injiru rakko uma metti dahatani tinin siyasa danqo daf hoji tasfamaati ni injiru jechu dan komatan misenso ta fi de gartonni isani heddo ta'an anale godinna hararge litaati fi baha ke satti hidamaati ni jiraachu kanibsan tigafataman wajira addabil summa oromo baha oromia obbo bilogarbi silwayu sochi siyasa danqo daf wan yadamaati ni injiru carra kana itti dimma bahaati ni injiru jadu
salasa karati ni name galgala idame tinga namabe ati warriyabo patara nafiduraf dufte patara nafiduraf potto seni sibarbala jani siol nagani agasetti siol nagani garagu ya sadeti otmade devineti onajanna
hagana haga hidamte kana mana murti indianne hati warrakesan
indianne ti odwande devotin kamana murti radake mana murti dageti ni mirga wabira tinga fadeje mirga war atinga fada jogan daga kazipti tara mani murtida na anne bane tini debu mani murtida wae siyasa khay katinu na jaju jani na nakana jani na debi sani
erga ajaja waraka kamal jadu fiddani mana murtir rasin
di sada khaju
wajirakam gesitan enu ti gesitan waraka kana mali sini debi san
waraka mana polisira gesine akasetti na debi sani waraka gabade tuma mana murtid debi gamana murti deve wonni te itani jirane himate sira duru mana murti te daru jiddu batara de anana kal jene to mana murti te itani te akasitti mana murti da te de itani de itinane manne murti da akasitti ga guya kudani deve ajene akasitti bella man ya ne je chuda
himanne ratte de sankuni mal kajadu hati warra ke san malini matamte je chuwam
hati warra fija koni wonni himamtamte ni fonkolcha motumada kan dio tanate kana kaisati harka kapi khanisla jarri sundura biji odo du e jatte janiti iratide isanje chura
hala na mota hidamanitin welqabate wajira bulchin safi nagenna fi abba langa godina hararge lita argachu daf yalin tasifne no fi milcoine ittigafatama wajira oromo democratic party godinicha obbo alamayo tasfa radio sagale america ra gafi sanif dihaten akka ibsaniti namni sababa sochi siyasatin hidame tokkolle hinjiru jechuudan debi kennan sababni hidati bakana godini chatti taatin hinjiru yakka garagara hawasa ratti tasfamatin hinjirun komida fi gafi hawasar buure fametinin kan tasfamatin hinjiru dalle jedu obbo alamayon
maka jarmiale siyasa dawgura chuudani satabu akkafeetedan sera luman dotto ballatu bosana chirun lahawli ni samun kumnonna dadda maka bawoshenetin fidatani dotto dadda kan socho ajiran diru sakana ro addata ummanni nageñi holantu ma sera mufamir kanawo karaydun baldina ummanni biyecha ture sabichi kavenya kan motuma kan ummata dotto dadda tira wacha ture hakenya fa anami eso dotto kotti kashini banki konnam bularra bilina sadettama walidro tsamame jira yakki kana fakkade kan branis jiru isan kana kamonni nageñya seera tintala dadaga gesani namota yakka kana shakkaman yakka kana afkana fakkatu shakkaman seera tide su darde ma jiru worigala ragajiru walina ni kamole nageñya rafu dachu dandesu ode fannoranga anamona tikamun ni gara namaja tami sadeji tau o saballa ram bode chu ta kamonni nageñya stowadani seerat yesu dafde maji be chu khale kana mulata
namonni kan kasani noti kan hangam maje damati ni injiru fonkolcha nanno amarati yala me ke sar ka qabdu jedama fonkolcha kana nu welqabate mo misenso ta addabil summa oromoti fi misenso ta abintu damature misenso ni abin yuhi kamani mo wara adda bilisumma oromotti da taqabda jedame yokan mo warra oromotu hafe wa walittin dufne motumman sababa barbade tinin qarrata nanu hidu an barbadu fi yokan mo socci adda bilisumma oromo wan jamsu barbadu fi jedu tonkol chakanan walqabate namoni shakka manjiru
namoni nu yakagodna kenyatti fonkolcha motumma nanno amara wajinin kita sakabu nenui nama shakkine oromo tokko yuhin kamnu akagodna kenyatti nama katti shakkine kamnu nama akasittin oromon jarawajinin kitate dabakana umajira enne kintalle fonne tokko yuhin kamnu
namoni kunnin ergaida mani torban calani juru jada maheddun sani hanga mama na murtiti mohin diatin jiru jadele matin himata namoni kunnin mana murtiti malif ya chudaban ademsi seira sani malara jirare
amoni ta jira kamolin na genya to atani tara kamini ila lutti dia sbe sajihu iddo toko tokoti lelamni erokani tigafata mijra akadadara ananimo enyerra namotarakko kashikaban fordofe kabaji unjira kuni erone guyato kolama darbe jira chudanda
Gabasa Radio Sagale America Tindai Mukhtar Jamal Adamara
Benishankul Gumuz Gudina Matakkal Ana Mandura Kesatti Dilbata Darb Namota Ajjeesut Kanneen Shakkaman Namoonni 14 Qabaman Jechuudhaan Biiroon Nageenya Naannichaa Dubbatee Jira Meeshaalee Isaaniittiin Fayyadaman Jedhameef Xiyyaawwanis Qabamuu Isaanii Dubbata Biiroon Kun Gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa maandura ganda gannata maariyaam jedhamu keessa jiraatan nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan gara naannoo amaaraatti baqatanii jiruu jedhu jiraataan tokko naannoo amaaraa waliin mari'achuudhaan haala jiru tasgabbeessuuf yaalaa jirraa jedhu aangawaan naannoo Beenishaangul Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Mattakkal aanaa maanduraatti dilbata darbe jechuunis waxabajji 3,201 ganda gannata maariyaamitti walitti bu'iinsa uumameen namoota torba kan ajjeesan shakkamtootni 14 ta'an qabamaniiru jedhan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Abirraa Baayyataa meeshaaleen ittiin isaan dhimma bahan jedhame qawween tokkoo fi xiyyaawwan hedduu qabamuudha obbo Abirraan kan VOA'tti himan. Namootni qabaman kunneen addeechaa raawwatameef walitti bu'iinsa uumame keessaa harka qabuu jedhamuun shakkamanii qabamanis jedhan obbo Abirraan namoota qabaman keessaa hojjetaan qonnaa alichaa tokko jiraa jechuun dubbatan namoota walitti bu'iinsaan madaanii turan 11 ta'anis hospitaala paawiitti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan. Ka'umsa walitti bu'iinsichaa kan ta'e sanbata xiqqaa darbe galgala jechuunis waxabajji 29 bara 2011 ganduma gannata maariyaam jedhamu kanatti itti aanaan durataa gandichaa namoota hin beekamne cuubeetiin waraanamuun walqabatee firootni isaa haaloo ba'uudhaaf ajjeechaa raawwatan ta'uun oollee jechuunis obbo Abirraan dubbatanii turan. Walitti bu'iinsa booda aanaa maanduraa gannata maariyaamitti namootni jiraatan hedduun gara naannoo amaaraatti baqataa jiru jechuun jiraataan gandichaa tokko VOA'tti himee jira.
አድረን ዘውጣ ገይም ነበር 46 ሚሊዮን ደረሰነት መኪና ዘውጣል
አኒ ገንደገነ ተማርያምን ቡሌ ሀረገ ለመለያች መንቱሬ ኩንኩላታውን ፊምስ ጉጋፊያን አፍርተሚ ጃታኒ ከኒ ነሞተፊያኒ ባን ገድቸ ከይሰት ከነፊ ጅረጀቹን እንደንዳም ነሞቱ ማለቀ ደበኒ ሀሩቲን ምጀቹ ፍዲዴው ካን ኩንኩላታ ደበኒ ሀፈንራን ከነፊ ባይነማ ናኖ አማራ በከ ቻግኒ ጀለሙት ከምበቀቻጅሩ ነሞትኒ ዱ ሰረሰይነኒ ጅሩ kan gara naannoo amaaraatti baqataa jirruu fi gara fuulduraattis sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi jedha namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun. Kana irratti obbo Abirraan deebii kennanii jiru.
Yaaskaahun sooyyee utaan miil barajaan odeeffatan.
Odeeffannoo namootni ba'aa jiru jedhutu nagee hanga ammaas namootni hangamee akka ba'an waan hin beekuun qabu. Humnootni nageenyaa mootummaa waan bakka walitti bu'iinsi uumame seenanii jiranii fi nagaan akka deebi'uuf hojjetamaa jira jechuun dubbatan. caalaa tasgabbeessuuf immoo waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru obbo Abirraan.
Aahun akkabaabiin lamaarragaagaat.
Naannicha tasgabbeessuudhaaf naannoo amaaraa wajjin ta'uudhaan komaandi poostii waliinii hundeessuudhaaf karoorsaati kan jirru borii ni mirkaneessinaa borii erga mirkaneessinee booda kan hojiirra oolu ta'a jechuudha. Haalli nagaa gara duraaniitti akka deebi'u jechuudha. Torban lama dura godinuma Mattakkal aanaa daanguritti namootni hidhatan jiraattota 57 ajjeesuu fi naannoo amaaraa aanaa jaawwiitti ammoo ja lama dura namootni hedduun qaaxxeeruma walfakkaataatiin ajjeefamaniiru jedhan obbo Abirraan yeroo ammaa kana sabaa himaaliyaa hawaasaan odeeffannoon qabatamaa hin taane waan darbaa jiruuf hawaasni maddoota odeeffannoo dhugaa fi amanamoo ta'an hordofuu qabaa jechuunis ergaa dabarsanii jiru. VOA'f Naakoor Malkaa Naqamtee.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Sambata Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabers Kanar'a Kanumant Umura Qopi Boritin Wulitte Debina Nagat Bula